ukhala ngilinde ngiyabuya wewe wewe Bekezelo ngilinde ntombi ngilinde ngiyabuya dalibo Bekezelo ngilinde ntombi ngilinde ngiyabuya dalibo Shova malanga kuphela ngibona isithandwa sami Sithandwa sami nakugcina kudala Sithandwa sami ngiyakukhumbula Shova malanga kuphela unyaka Ngibona isithandwa sami Sithandwa sami nakugcina kudala Sithandwa sami ngiyakukhumbula Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Shova malanga ngibona isithandwa sami Sithandwa sami nakugcina kudala Sithandwa sami ngiyakukhumbula Shova malanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami Sithandwa sami nakugcina kudala Sithandwa sami ngiyakukhumbula Uma ungekho la eduze nami isikhathi ngathi asihambi Izinto ngathazenzeki Umunge khona eduze nami Isikhathi ngathasihambi Izinto ngathazenzeki Shiya wo Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Ngithemba ukhathele ukuhlala ugijima